akeri tena tamumba kauku I love you sayo staki kituchu nipe yote baby leo niko happy paka basi koko chiti kukwacha aona ulichelewa wapi kuwa na mimi ona naridhika na nenepa fundi unanijulia tam tam wachotara wakusini unangangania na shikilia ona nakusamba kama ini nangupa watanibebea wale wazumiaji watanibebea oh no mana leo naomba tukeshe
kama poko kama poko kama poko 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 kama poko
naomba tukeshe
kama poko kama poko kama poko 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 kama poko
oh baby naomba tukeshe
kama poko kama poko kama poko 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 kama poko
oh baby naomba tukeshe
kama poko kama poko kama poko 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 kama poko
Beli unapanga kicha Mala apa mala uku Yani oh my god Na vyo kupenda katha habu na sonata Na ukiondo kapeke yangu sitola Unigande kama ruba baby so Fundi unanijulia Tam tam Wachotara wakusini Unangangani Na shikili Ona nakusamba kama ini Nangupa watani bebe Wale wazumiaji watanibebea Oh, no mana leo naomba tukeshe
Kama poko, kama poko, kama poko, 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 kama poko, yeah
Naomba tukeshe
Kama poko, kama poko, kama poko, 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 kama poko,
yeah Oh baby, naomba tukeshe
Kama poko, kama poko, kama poko, 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 kama poko, yeah
Oh baby, naomba tukeshe
Kama poko, kama poko, kama poko, 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 kama poko, yeah
Nangupa watanibebea
Ozemix.